It's just different.
I've never really viewed myself as particularly talented. I've viewed myself as, you know, slightly above average in talent. And where I excel is ridiculous, sickening work ethic. You know, while the other guy's sleeping, I'm working. While the other guy's eating, I'm working.
But I'm building a rep, 2 time zones. Number 9, baby, 2 times 4. First class flights to and from. Bado nanitagia mtani zidi kunita more. Nimepeleka sheng maju 2-5 floor. Wana take kura faster but still wako 2 times slow. From matope to mansho bado kwa kwa keja 2 by 4. It's about time ujue nani ana run 2-5-4. Nikibisha na tisha kisha na elimisha. Maisha vijana na wapa motisha. Nane ndio na wakilisha. Wakitupa na shika, nikishika na tupa. Na nikitupa ni kutoka Kenya hadi Arusha. So bila dirisha usiki bado na window. Kwangu sibishe hodi juu kwa mlango na save door. Zangu swag hili siku weng na lingo im. Number 9 is finest, neko ligi dope. Hey, niko ligi dope, ligi bop, koli mo. Hopu chopu kuwe kop, nishike niki uza kok. Twende nyeri, tulize between me and you, who's the chicken now? Wow, wataku kimbiza, hadi kwenye giza, wakifika kwenye giza. Wataku ingiza, octo reason, ni do fizo, ndio ni get physical. Lyrical original, analog to digital. Mindo mwanzo tena mwisho, alpha, omega. So, chop, 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 chop. Hello, put your drinks up, my nigga, put your drinks up, my shoulder, put your drinks up. Kibisha na tisha kisha na elimisha. Maisha vijana na wapa motisha. Nane ndio na wakilisha. Wakitupa na shika, nikishika na tupa. Na nikitupa ni kutoka Kenya hadi Arusha. So kwa giza mapiza jiza na roga kiwiza tiza. Na sijamaliza tiza maheta poleni iza. Nikimaliza kisha kindukulu na wakisha. Rap G.O.D. ukida tunezoliza jiza. So mego through a lot of ish. You must be a homo man. Nimego through a lot of ooh. Na siyo uongo mana sana. Tawona jua kani beat mi urarua. Posta boy leta barua. Arapishi kama uwa hey. Kwa tent wana hema boss. Kwa mic mina tema cause. Hip hop mindo kusema so niko able kuku dis. Nikuwacha dis able. Niko na 2 hearts. Moja kwa kifuwe yongine kwa kichwa mtu wangu. So my neighbor so chop 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 chop. Put your drinks up, my nigga, put your drinks up, my shoulder, put your drinks up. Kibisha na tisha kisha na elimisha. Maisha vijana na wapa motisha. Nane ndio na wakilisha. Wakitupa na shika, nikishika na tupa. Na nikitupa ni kutoka Kenya hadi Arusha. Safari come to Equity, number 8 Chocolate City. Bado minaka fiti, jipe miaka ka fiti. Bad boy, I'm Diddy, who's still not with me? Swag boy, don't hate me, Kush boy, rock with me. Black Sinatra, Rhyme Sinatra. City boy napenda kuona Barbara bila bra. Roll na hero P-I-double-Z. All my rappers is think positive, mwa kwa VCT. Me a dago negative, then I get positive. I'm the king, get familiar like a father, my relative. Cousin as in, Julie mbona I'm cousin. I brought K to hip-hop, cause gonna lack potassium. K4, Kibera, Janta, Liwera. Never nani ndo napanda kona top your new era. Fake Versace, fake swag, that the isha don't like. Fake accent, that the isha don't like. Put your drinks up, my nigga, put your drinks up, my shoulder, put your drinks up. Yeah, Buddha, unajita mwenye kiti, nata kwako unachea man. Hey town, unajita dope na mtani weo kunywa coke zero. Roll na hero, P-I-double-Z-I-I-L.